kumabara kukumutoza rutuo wawo
shabuka shabuka bache mwesho shabuka shabuka kumurimo kwa hiri lukuri kwa rima na iku nini wali kakuraiye
kanya waunga wanyumutuzo wachami
kwejwe rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC turi kuwa mbere tariki ya 11 nzeri mwaka 2017 tukaba dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 5 isaha ya Washington DC saa 3 z'ijoro n'iminota 5 isaha ya Kigali Bruxelles na Paris ndetse na Lausanne saa 2 z'ijoro n'iminota 5 isaha ya London saa 4 z'ijoro n'iminota 5 isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro nshuti muduteze amatwi twabateguriye uno munsi gifite inyito ese societe civile yategeka amashyaka. mukamuri kumwe nange Joseph Ngarambu bashuhuje nkaba kandi kumwe na bwana Sixbert Musangamfura umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba aribereye n'umunyamabanga mukuru muvandimwe Sixbert niba uriho nyumva wafata mikro ugasuhuza abakunzi ba radio Ishakwe
muraho murakomeye bwana Joseph Ngarambe
muragumye aho ngaho muri Finland mumeze mute
mukomere nagira ngo rero nkuko umbaye kakanya mbonereho kuramutsa abakunzi ba radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement nagira ngo nsuhuze abayoboke b'ishyaka ryacu nsuhuze kandi n'abanyarwanda bose bahagurutse bakavuga bati tugire icyo dukora ko duhindure ibintu mu Rwanda duharanire u Rwanda ruduha amahoro twese duharanire u Rwanda twibonamo u Rwanda rutuma abanyarwanda twese tugira uburenganzira bumwe ku gihugu cyacu ndagira ngo nsuhuze n'abanyarwanda bandi bari hari abari ku ngoyi y'ingoma y'igitugu ngoma ya FPR Inkotanyi hari n'aba ngaba bariho batotezwa na Perezida Paul Kagame ndavuga Perezida Paul Kagame kubera ko nk'urugero rw'umwari Diane Rwigara na mama we ndetse na mukuru we umuryango wose wa nyakwigendera Rwigara Sinapol uriho utotezwa ibimenyetso byose biragaragaza ko ari abasirikare barinda Perezida Kagame bari mu rugo bagashyira amapingu ku muryango wose bakabamaze icyumweru baboshye batotezwa icyumweru cyose bari mu nzu kugeza ubwo amahanga ahagurutse n'abantu bagasakuza bagakora ikinamico kugira ngo bavuge ko hari ibyabariho bakurikiranaho ndavuga rero nti abo bose bari ku ngoyi ya Paul Kagame ubwo ndanatekereza n'abayoboke ba FDA Inkingi bari mu Rwanda bafashwe ejo bundi nabo bakaba ariho bahimbirwa ibyaha nibagiwe kandi n'abandi bamaze iminsi bafungiye za politiki n'abandi bafungiye ibyaha by'ibicurano ibyaha batakoze abo bose ndabasuhuza ndabahumuriza ndababwira ko tutabibagiwe
urakoze cyane muvandimwe Sixbert ndetse rwose ni itangazo ishyaka ryacu ryasohoye ryamagana iya ngoma y'agahuturu ariko bwa nk'ishyaka na bagenzi bacu bandi bari muri opposition cyane cyane gukuraho iyo ngoma y'agahuturu ni cyo tugamije nubwo bitaragerwaho ariko niyo ntego yacu muri kino kiganiro nk'uko nateruye mbivuga ese societe civile yategeka amashyaka turibaza mu kanya tutese societe civile ni iki itaniye n'amashyaka ikoranite n'amashyaka societe civile mu Rwanda imbere imezite kuko mu Rwanda nyine hari amashyirahamwe agize societe civile akaba ari ukubiri ayigenga nakora mu kwaha kw'imiryango ya politike abayeho ate ngira ngo muri ibyo biriho biba kuri abo ngabo bose wavuze birerekana ko hari ingoma y'igitugu kandi hari ingoma y'igitugu mu by'ukuri ikandamiza societe civile itari mu cyane cyane by'umwihariko amashyirahamwe birumvikana atari mu kwishyaka riba riganje turi rero na societe civile mu mahanga mu buhungiro cyane cyane abenshi kuri impunzi ariko bose si ko ari impunzi kuko hari na societe hari n'amashyirahamwe nayo yegamiye kuri FPRDMI mu mahanga rero byifashe gute amashyirahamwe yaho hakorera ari mu kwaha kwa FPRDMI yakorate ari muri opposition na yakorate afite yatanguwe mu kubohoza igihugu kuko nayo afite iyo ntego asate ashingiye kuki turareba kandi ukuntu hari igihe societe civile yo hanze y'igihugu yagiye itumira amashyaka ikayatumira igamije ngo kuyasigisha amasezerano y'imyifatire turi bwibaze ariko tunasubize tutese yaba ifite ubuhe bubasha turatanga igisubizo turareba ukuntu societe civile yo hanze ngo ifite n'umugambi wo kwigisha amashyaka gukora neza mu nyungu z'abanyarwanda mu umuntu yakwibaza byinshi ubushobozi bwayo bwaba buruta mbese ubw'amashyaka cyangwa se kugira inyungu gushyigikira inyungu z'abanyarwanda hari cyemeza yuko babirusha abanyamashyaka buri wese afite uko abibona birumvikana waba uri muri iyo societe civile cyangwa waba uri muri ayo mashyaka ni cyo kugira ngo buri wese avuge icyo abitekerezaho nk'uko n'iyo societe civile nayo iba yaragiye ivuga icyo ibitekerezaho societe civile igeze naho ihamagarira abanyarwanda guhindura ubutegetsi mu Rwanda hakoreshejwe inzira y'imirwano mbere mu nshingano za societe civile ibyo biyamo umuntu akaba yakwibaza tese aho ngaho n'iyo societe iharanira ubutegetsi kimwe n'ayo mashyaka nyine inegura turaheruka turarangiza ikiganiro turanzura tureba intege nkeya mu ntekerezo tubigarukaho no kuko twagiye tubivuga mu biganiro byacu kuri radio ishakwe tureba ikibazo cy'intege nkeya mu ntekerezo ni ukuvuga ideoloji no mu mikorere ni ukuvuga organization ikibazo gikomeye cyane cy'ingutu usanga mu mashyaka mbese icyo kibazo byo kibazo nyine cya ideoloji ni ikibazo cy'imikorere cya organization ntabwo no muri societe civile baba bagifite wenda bone ibyo rero nibyo turi buganireho nshuti muduteze amatwi muri kano kanya nagira ngo dutangire twibaza nkuko nateruye mbivuga twibaza icyo societe civile ari cyo aho itaniye n'amashyaka uko ikorana n'amashyaka yaba mu gihugu yaba hanze yacyo ijambo societe civile ubundi rifite inkomoko ya kera cyane abahanga abateka mu mateka ya societe civile bavuga ko rwose inkomoko ya societe civile basanga byaravugwaga no muri antikite ni ukuvuga nko mu myaka ikabakaba ibihumbi hafi bine mbere y'ivuka rya Yesu Kristo kera cyane rwose kuva rero muri antikite kuva muri iyo myaka ikabakaba hafi ibihumbi bine kugeza mu binyejana bya 18 na 19 nyuma y'ivuka rya Kristo birumvikana rya Yesu Kristo ijambo societe civile ryasobanuraga kugeza muri ibyo binyejana bya 19 ijambo societe civile ryasobanuraga communauté politique ni ukuvuga rero mu yandi magambo leta ubutegetsi bw'ubutaka ni ubutegetsi bw'abantu byavugaga nyine leta iyoboye kijyambere haba ku butaka haba ku bantu iyo communauté politique ni byo byavuga societe civile mu yandi magambo yo ntabwo byari bihuriye n'uko bimeze ubu ngubu communauté politique rero yavugaga icyo gihe ni ukuvuga ko babaga batekereza ko mbere yaho muri za antikite ni mu bihe mbere ya antikite nayo ubwayo ifite ibipande byinshi hariho mu by'ukuri ntabwo nta leta yabagaho habaga hariho ubutaka n'abantu umuntu yavuga ko ari abasovaje mbese abantu buduco tuhora turwanyana tunicana turwanira ibintu biri n'ibi nyine ugasanga ari uduco twangara mu by'ukuri atari ubutegetsi buhamye ubutegetsi bw'ubutaka ubu n'ubu bufite imipaka ndetse n'ubutegetsi burorganize buyobowe n'abantu aba n'aba bigaragara hakagira n'uko iyo mu biyobore ikora n'uko ivaho n'ibindi nk'ibyo ngibyo ubwo buryo bwo gutegeka bwa moderne ni naho nyine bavuze ko harimo communauté politique y'abategetsi y'abategeka nyine kugihugu gitegeka niyo yari société civile mu yandi magambo yo ntatandukanirizo icyo gihe kugeza muri icyo kinyejana cya 19 ya 1819 ntatandukanirizo ryari hagati ya société civile ubwayo na communauté politique ni ukuvuga abantu bakora politique bafite inshingano z'ubuyobozi bakaba ari wo mwuga wabo bakaba ari byo bikorwa bakora bya buri munsi mu kinyejana cya 20 nyuma rero ya kiriya kinyejana bya 1819 mu kinyejana cya 20 kiriya rwose turangirije ubundi societe civile yumvikanaga nk'ikintu kigizwe n'amashyirahamwe yemewe n'amategeko aharanira uburenganzira bwa muntu individu aharanira kandi n'uburenganzira ku mutungo propriété privée muri iyo societe civile hakaba harimo guhangana na leta kugira ngo ibyo byombi byubahirizwe leta nayo ubwayo bifite inshingano birumvikana zo kubyubahiriza ariko biterwa n'ubuyobozi uko buba buteye ari igihaze nk'ingoma z'igitugu birumvikana bikagenda bihinduka bihindagurika societe civile ikaba ari ikintu kirangwa hayo mashyirahamwe akaba ari amashyirahamwe agomba guhora buri gihe akanuye kugira ngo leta itaba yagwa muri uwo mutego wo kubangamira uburenganzira bw'umuntu ku giti cye individu nubwo umutungo nubwo uburenganzira bwo ku mutungo no kuvuga propriété privée muri iki kino kinyejana turimo dutangiye tumazemo imyaka hafi 17 yuzuye societe civile yumvikana nk'urusobe rw'amashyirahamwe ategamiye kuri leta arengerwa n'amategeko ayo mashyirahamwe akabarangwa no kudakoresha imbaraga no violence akaba yishyira akizana mu miyoborere yayo icyo bita auto-organisation ayo mashyirahamwe akaba kandi yicunga ubwayo icyo bita autocontrol akaba mu mikorere yayo ahora yotsanya igitutu hagati yayo ubwayo ari nako ahanganye n'inzego zinyuranye z'ubutegetsi bw'igihugu za institution gouvernementale mu gifaransa inzego z'ubutegetsi nazo kandi ubwazo mu nshingano zazo zishyiraho n'imipaka y'ubushobozi bw'ayo mashyirahamwe kuko nyine biri mu nshingano z'izo nzego za leta kugira ngo hatabamo akajagari mu gihugu ntikigire ubutegetsi ugasanga nyine kihora mu ntonganya no mu bintu bibuza gukora izo nzego za leta kandi zifite n'inshingano yo kubashisha gukora ayo mashyirahamwe ategamiye kuri leta agize societe civile iyo definition tuyikesha umwarimu wa université yo muri Sydney witwa John Keane ubwo rero niko natwe muri kino gihe tubona societe civile iyo hari ubonye habaye petition inyuze ku mbuga hirya no hino kuko turi no mu kinyejana rwose kirimo itumanaho rikomeye cyane iyo ubonye ahise petition uravuga uti aba bantu nabo muri societe civile iyo ubonye habayeho greve cyangwa hakaba manifestation buri wese aravuga ati ibi ni ibimenyetso by'uko muri kino gihugu hariho societe civile kuko mu by'ukuri nizo zikunze gukora ibyo bintu by'amapetition ibyo bintu by'amagreve n'ibyo bintu bya manifestation ziba zihanganye rero n'inzego za leta na leta n'inzego zayo ku buryo rero ubifashe ya contrario nk'uko bavuga ahantu hatarangwa ibyo bintu ku buryo ku mudendezo hatarangwa izo za petition ku mudendezo hatarangwa greve ku mudendezo hatarangwa manifestation kubwa imyigaragambyo ku mudendezo aho hantu haba hari igitugu totalitarisme hakaba harigwa kuba harakuyeho mu by'ukuri icyo bita liberté fondamentale icyo bita uburenganzira bwose bw'ibanze ndakuka ntayegayega bikaba ari n'ikimenyetso ahatarangwa ibyo bintu tuvuze nyine bya petition bya greve na manifestation hakaba mu by'ukuri hakunze kuvugwa yuko hari ugukandagira societe civile bikorwa na n'ubutegetsi bwa leta n'ubutegetsi bw'igihugu mwumvise rero uko societe civile ivugwa uko nyine umuntu agomba kuyumva ariko ku buryo bubiri haba uburyo nyine bwa scientifique bw'uwo mwarimu haba n'uburyo bundi bwo kuvuga bati ahari ibingibi cyangwa aho bitari haba ari societe civile imeze neza cyangwa se imeze nabi imerewe nabi n'ubutegetsi bw'igitugu ahadakorwa petition ku nyine nka za nyandiko zigasinywa n'abantu benshi cyane ku mpamvu zinyuranye zigamije ibintu binyuranye hatari greve ni ukuvuga ahantu nyine abantu bishyira muri greve six very bivuze kunyutsa greve icyo ari cyo ni ubanza ari ukwivumbura abantu bakareka nk'akazi cyangwa bakareka amasomo kubera ko batishimye
greve ni imyigaragambyo imyigaragambyo
ni manifestation ubundi
na greve nayo ishobora kuba imyigaragambyo
nayishobora kuba imyigaragambyo abantu bagahagarika ibikorwa
n'imyivumbagatanyo abantu bakareka ibyo bakoraga kubera impamvu zimeze bakaba bafite icyo basaba bati n'ikidashoboka ntabwo tuzakomeza ibindi twakoraga ingero
y'abanyeshuri abarimu bati turahagarika amasomo yego komeza
nuko nk'abanyeshuri bavuga bati turahagarika amasomo kugeza iki n'iki gitunganye cyangwa se bati umuhanda uza kuri kaminuza turawufunze tuzawufungura ari uko amafaranga y'abanyeshuri yasubijweho iyo bari grade kimwe nuko abakozi bashobora kuvuga bati duhagaritse akazi kugeza igihe leta izaduhera ibinibi iyo nayo ikaba ari grade
noneho rero nyuma hakabamo n'imyigaragambyo abantu bakajya mu mihanda bakagenda bafite n'ibyapa n'ibiki byose banasakuza bavuza ingoma n'ibindi byose bashoboye bavuga bati twarambiwe ariko byose bikaba ari ibintu byemewe n'amategeko ahantu hari uburenganzira ahantu hari ingoma itari y'igitugu ibyo bintu biba byemewe mu yandi magambo ngo turaza kugera mu gihugu cyacu tubiganireho sixbere tunibukiranya ko mu ngoma zindi zagiye zibaho uko bimeze kose twe twayibonye ari nawe warabibonye za greve warazibonye za manifestation wazibonye noneho tunagerageze kugiranya n'u Rwanda rwacu rw'uyu munsi bityo tunareba tute se societe civile yaho ifite ibyo nabyo biraduha uburyo bwo kubiganiraho muri ibyo bintu
ndambe n'ukimi ijambo
yego
yenda nange nagira ngo ngira akantu gato nabivugaho icyo bita societe civile koko ni ikintu gikunze gukoreshwa cyane hirya no hino ariko no mu banyarwanda ubu ngubu kirakoreshwa haba ari mu gihugu haba ari no hanze yacyo kirakoreshwa ibisobanuro byayo byinshi wabisobanuye watanze n'amateka y'iryo jambo aho ryaturutse nuko ryagiye rihinduka ariko ikintu cy'ingenzi nabonye kuri societe civile ni ukwigenga no kwishyira ukizana kwigenga nshaka kuvuga ni nka societe civile yigenga ni ukuvuga ko ntiyegamiye kuri leta ntabwo ikesha kubaho kwayo leta ntabwo ari leta iyitunga ntabwo bayirimo bahembwa na leta cyangwa se ntabwo bakeza leta kugira ngo bashobore gukora ibyo bakora kimwe n'uko bagira n'ubwigenge ku bijyanye n'imitwe ya politiki icyo nshaka kuvuga ni uko abantu muri societe civile ni abantu bafite imikorere yabo idafite aho mbese bategamiye ku mitwe ya politiki iyi n'iyi yenda turaza kubigeraho tuze kureba kuko usanga hari nk'umuntu ukubwira ati gende muri societe civile yewe ibya politiki simbyivanga ariko bwacya ugasanga ari mu bitangazamakuru bya propagande by'ishyaka iri n'iri hari nk'abari mu Rwanda bavuga bati twe turi societe civile cyangwa se ugasanga bari mu mashyirahamwe y'abanyamakuru bashyigikiye ubutegetsi bwa FPR inkotanyi ejo nahoze numva ibiganiro byateguwe n'abo umuntu yakwita societe civile ariko bo mu madini amadini anyuranye imiryango mbese y'amadini imiryango y'iyobokamana yari yatumiye navuga abategetsi bose baba abategetsi ba leta abategetsi b'igisirikari abategetsi b'amadini abategetsi ba buri cyose mu Rwanda kugira ngo baze kwishimira uko amatora yagenze n'ukuntu umukandida wabo Paul Kagame yatsinze ayo matora ngo ndetse hakaba nta n'intugunda zihari nk'iyo societe civile nkurikije amagambo yavuzwe aho ngaho n'abavuze amagambo bose bashimiraga Imana yuko yabahaye Kagame bagashimira mbese nawe bakamugereranya n'Imana ugasanga none iyo abo bantu bita societe civile na abantu ahubwo bakora propagande bakora bamamaza Paul Kagame cyane cyane ko bavuga bati twatsinze twavuze amasengesho menshi cyane dusaba yuko amatora azagenda neza kandi akayatsinda bati none twaje gushima kubera ko amatora yatsinze nk'abo bita societe civile nyamara ntaho bataniye n'abavuga amacumu y'ingoma abamamaza ingoma kuko nabo nta kindi bakora ahubwo ikibabaje ni uko bo banamamaza n'umuntu ugasanga uwo muntu amugereranya n'Imana bati turi abanyamadini kandi koko harimo abantu ukurikije ibyo bashinzwe nabonye bavugaga bashinzwe ibintu bikomeye cyane by'iyobokamana ibintu binyuranye ariko ugasanga kugira ngo utandukanye Paul Kagame n'Imana cyangwa se ugasanga basa naho bamwigiranye n'Imana nkaho yivuye ku Mana nyero kuri Paul Kagame noneho kandi ugasanga abo bantu ibyo bavuga ko ari byo baharanira batoza abakristo cyangwa se n'abandi bari mu yandi matorero babamo kuko hari n'amatorero ataraye ay'abakristo ayo yari yatumiwe ugasanga rero mu by'ukuri nyine nk'abo biyita societe civile ariko nta bwigenge bafite bwaba ari ubwo gutekereza bwaba ari ubwo gukora nta bwigenge bafite ntibashobora kuvuga bati ikiti cyo nko kubona Kagame yaratsinze amatora kagira 99% agatsinda nta n'uwo bahanganye kubera ko abari guhangana nawe yarababujije kwiyamamaza abandi barafunze abandi baheze ishyanga nk'uko twahaheze yiyamamaje wenyine bari we ubara amajwi abari utoresha abari ubarura amajwi abari na utangaza amajwi yavuyemo ni ukuvuga mbese babikoraga mu izina rye kuko ni imirimo bakora yabahaye atayibahaye ntibayiko noneho ugasanga amaze gutsinda akimara gutsinda umwe mu banyarwanda bavuze bati turashaka kuza muri aya matora ndavuga Diane Rwigara ari ku ya societe civile irijeje kimwe irumva nta kibazo kirimo ugasanga abantu bo mu mashyaka atavuga rumwe na FPR Inkotanyi yabashyize ku ngoyi abo ngabo bita societe civile bakumva nta kibazo kirimo aho rero niho nagira mvuye kuri iyo societe civile nyine wa mugani hari abita societe civile ariko mu mikorere ugasanga ntabo bahurira na societe civile no mu banyarwanda bari hanze yenda abenshi icyo bahuriyeho cyangwa navuga ko hafi ya bose icyo bahuriyeho nuko batavuga rumwe na leta FPR Inkotanyi nuko barwanya leta FPR Inkotanyi none hari abarwanya leta FPR Inkotanyi bari mu mashyaka ya politiki nkuko nguko turi mu mashyaka ya politiki hakaba n'abandi barwanya leta FPR Inkotanyi batari mu mashyaka ya politiki ariko noneho hakaba nabo usanga baravuga ati ntabwo turi mu mashyaka ariko bariho baravuga nk'ibiganiro baravuga ibiganiro ku maradiyo y'amashyaka ya politiki bari mu bitangazamakuru by'amashyaka ya politiki nyuma ariko bakavuga ati twe ntawe tubugamije no yenda turaza kuhagera nitugera mu byerekeranye n'aya manama bakunze kuvuga avugisha menshi abanyarwanda benshi bari mu buhungiro ku buryo nk'abantu mbese bahanze amaso ikintu cyatuma bataha mu gihugu abakuze tugasazira mu gihugu cyacu abatoya bakagira amahirwe yo kujya mu gihugu cyabo abana bavukira hanze cyane bahakurira nabo bakavuga bati nyagasani sinzapfe ntabonye igihugu cyanjye abaharanira ibyo byose bose icyo bashaka baravuga bati ni iki cyatuma dushobora gutaha iwacu ese aba banyapolitiki bose bashyize hamwe nta kuntu bashyira hamwe bakaba umwe noneho bakagenda bagakuraho Kagame ubutegetsi bukavaho bagashyiraho ubundi usanga rero hari abiyita societe civile nabo ugasanga icyo baharanira ari nk'icyo ngicyo bavuga bati duhuza abantu duhuza abari mu mashyaka ya politiki baze bashyire hamwe bashakishe ikintu cyaba kimeze ndetse nka wa mugezi w'igikatu cyagenda kikahita gikuraho Kagame ako kanya n'agatsiko ke noneho mbese abari hanze bagataha mu Rwanda n'abari mu gihugu bari ku ngoyi bakava ku ngoyi bagasubirana ubwisanzure usanga rero kubera icyo kintu iyo nyota abantu bafite yo kugira ngo babone igihugu cyabo iyo nyota yo kugira ngo babone ubwisanzure iyo nyota yo kugira ngo abantu bazongere babone u Rwanda cyangwa n'abarurimo bagire ubwisanzure bagire ukwishyira ukizana usanga iyo nyota abantu bafite ituma bashaka akantu kose kavuga ngo abantu ntibashyire hamwe usanga kabashitiye bahagurutse ugasanga rero icyo ari cyo cyose kije abantu barahagurutse ni muri iyo nzira usanga hari abantu bavuga ati twe turi societe civile ni ukuvuga mbese turi umuryango cyangwa se turi abantu twishyize hamwe tudafite aho tubogamiye turagira ngo duhuze abantu bavuge rumwe bashake umuti w'ikibazo cy'u Rwanda ariko rero nanone wareba ugasanga abo bantu uyu munsi yambaye nyine uwo mwenda wo kuvuga ko ntaho abogamiye ejo wakurikira nyine ugasanga ahubwo ni nk'umuvugabutumwa w'umutwe wa politiki uyu n'uyu icyo rero nacyo kigatuma nyine bwa butumwa bw'aba bantu butagenda ngo bugere aho bwagombaga kugera, ndetse ni nayo mpamvu usanga n'ibintu byinshi cyane biri ibitekerezo nk'ibyo ngibyo usanga bigera aho bigapfuba ntibigire umusaruro, kubera yuko ababizamura abari ku isonga y'ibyo bitekerezo usanga nyine harimo icyo kibazo cy'uko aragaragara ko yambaye umwenda w'umweru ariko afite n'undi mwenda w'irindi bara, ntiyerure ngo afate ibara iri n'iri, noneho nanahamagara abantu ati muze tuganire, bazi baganira ariko bavuga bati uhagaze hehe n'ahagaze hagaragara. Icyo rero ni ikibazo gikomeza kugenda kidindiza nuko gushaka kwishyira hamwe usanga n'abantu benshi cyane. Ikindi yena navuga mbere yuko bwanozifu mbasubize ijambo nari mbasabye, ikindi navuga nuko kwishyira hamwe abantu bavuga, abantu bibagirwa yuko mu Banyarwanda ibibazo twagiye tugira cyane cyane haba ari ibibazo bakavuga bati ibibazo by'Abanyarwanda ni ibyo dufite ubu ngubu, ni ukuvuga nko mu bantu bo mu bwoko bw'Abahutu tukabona cyangwa se ugasanga abantu babona ko ibibazo by'u Rwanda ari ibibazo bafite, aho kuvaho inkotanyi zitereye kuvaho intambara y'FPR inkotanyi itangiriye, bakaba bumva ko mbere yaho mu gihe cya MDR Hutu n'igihe cya MRND CDR ko icyo gihe nta kibazo cyari gihari mu Rwanda, ko ibibazo byari bihari mbere 59 mu gihe hari ubutegetsi bwa cyami, ibundi bibazo bikagaruka nyuma ya 90 nyuma y'intambara y'FPR Inkotanyi. None ugasanga abo bantu bumva ko nta bibazo nyine ko nta bibazo byari mu Rwanda, ugasanga birengagiza ko hari ikibazo cya politiki gikomeye cyane, nko kugira ngo nubwo ngubwo bumve ko nta kibazo cyari gihari kubera ko bo bari bafite amahoro, nibo bari bayafite kuko bose bakumva ko nta kibazo gihari, bakumva ko udafite amahoro udafite igihugu w'impunzi kuko icyo gihari impunzi hanze y'u Rwanda, bakumva ko abo ngabo bo bari bafite amahoro, ndetse kimwe n'uko n'abandi no muri FPR Inkotanyi hari abo usanga bavuga bati u Rwanda rwagize amahoro nyuma 94 nyuma y'aho FPR Inkotanyi ifatiye leta, bati ubundi amahoro yari mu gihugu kugeza muri za 59 kugeza ubwo Abahutu bazaga nyine bakavuyanga ibintu bata amahoro yari mu gihugu, kuri bo bakumva ko amahoro arajyanye n'uko bamwe mu bantu bahuje ubwoko basangiye ubwoko cyangwa se bahuje utuzu cyangwa udutsiko bari barimo, kubera ko abo bantu bari mu butegetsi abantu bakumva ko amahoro yari ahari, ariko bakibagirwa yuko ikibazo gikomeye cyane mu Banyarwanda ni cya kibazo cy'ivangu, cya kibazo cy'uko uko nguko nyine abantu bibona mu bwoko bwabo bakibona mu kazu kabo bakibona mu dutsiko aho kugira ngo bibone nk'Abanyarwanda. Icyo kibazo igihe cyose kizaba gihari, igihe abantu batagishakira umuti bakavuga ngo dushyire hamwe gusa ntibihagije, abantu nibatekereza ingamba zirwanya ivangura aho ryaturukaho hose, icyo gihe bazaba bateye intambwe ikomeye cyane. Ikindi kibazo Abanyarwanda bagiye bahura nacyo ni ikibazo cya politiki, ikibazo cy'ubutegetsi. Ikibazo cy'ubutegetsi nacyo ni ikibazo gikomeye. Noneho ikindi kibazo ni igihugu abantu bifuza cyaba giteye gute, cya gihugu noneho ari wa mututsi azibonamo kumva afite amahoro, wa muhutu akakibonamo kumva afite amahoro, icyo gihugu cyaba giteye gute. Aho ngaho naho abantu bahavuze rumwe bakumvikana cyaba ari ikintu gikomeye, yaba ari intambwe ikomeye cyane, kuko n'umuntu ushyigikiye ubutegetsi ubu n'ubu kubera ko ari ubwo agatsiko yibonamo cyangwa abona kamwegereye kari hafi ye kari bugufi ye, icyo gihe abo bantu bazi ko bafite amahoro bafite ubwisanzure ntabwo bakwemera guhakwa kuri uyu n'uyu. Tujya tubibona muri bihugu tubamo, ni ibihugu usanga abantu kubera ko mbese bafite ubwisanzure bafite ukuntu babayeho ntibakeneye guhakwa kuri kanaka kugira ngo babone icyo barya kugira ngo babone akazi, bafite ubwisanzure buhagije. Nk'abo bantu kubera icyo kibazo cy'ubwisanzure bafite bavuga icyo bashaka, icyo babona kitameze neza barakivuga, ukuri barakuvuga, umuntu akahaguruka ati iki si cyo kandi akabivuga ntanabigire. Ugasanga rero nk'abo bantu iyo ntambwe bateye uko kuntu bafite ubwo burenganzira bwose ntihagire urengana, umuntu akavuga icyo ashaka, umuntu akaba afite uburenganzira bwo gushyira hamwe n'uwo ashaka, icyo kintu kubera ko bakigezeho bakabona ukuntu kiryoshye ni ikintu gikomeye cyane batarekwa. Naho twebwe turi mu kintu cy'ubuhake butarangira, mbere twarabaze tu ubuhake bwa cyami buvuyeho tujya mu buhake bw'indi sura, ubuhake bw'Abahutu. abahutu bakitegeka ari abanyenduga bwari nk'ubuhake bw'abanyenduga nyuma aho abakiga bafatiye aho bamwe mu bakiga cyane cyane ubwo navuga gatsiko kakoze coup d'etat aho bafatiye leta bashyiraho bagashyiraho nyine ubutegetsi bwa MRND icyo gihe nabwo haje ubuhake abantu bakajya bahakwa kubakomoka muri utwo tuzu kugira ngo bashobore kubona akazi kugira ngo bashobore kubona akabanza ko kubaka inzu kugira ngo bashobore kubona ishuri kugira ngo bashobore kugira n'amahoro ubwabyo nabyo ugasanga umuntu agomba kubihakirwa kugira ngo agire amahoro icyo rero ni ikibazo gikomeye na nyuma n'ubu nabwo muri FPR Inkotanyi usanga abantu bari mu Rwanda abantu bacisha make barahakirizwa kugira ngo umuntu aramuke kugira ngo hatagira ugira umureba nabi agahakirizwa uko ashoboye kose ariko aramutse afite uburenganzira bwose akagira ukwishyira ukizana akishyira akizana ntabwo yahakwa kubera ko abavuga ko guhakwa ntacyo bimwongerera ko ahubwo guhakwa bimugira bure bikamushyira hasi y'icyo ari cyo bikamwambura ubumuntu afite bikamutesha agaciro ke aba yumva ko kugira ngo yishyire yizane yigenge akore icyo ashaka hagishakiye ari byo bimugira icyo ari cyo nkatwe rero kubera ko icyo kintu ntacyo dufite mu muco wacu abanyarwanda rwose dufite umuco wo guhakwa guhera ku ngoma za kera cyane abanyarwanda baranzwe no guhakwa kugeza n'ubu ngubu ntabwo cya kintu cyo kwishyira ukizana cya kintu cyo kwigenga cya kintu cyo kumva icyo uri cyo uri we ukabyemera kandi ukanabigaragaza ntuhakwe kugira ngo uramuke ntuhakwe kugira ngo ugire amahoro icyo kintu ntabwo tukizi kubera ko tutakizi nyine abantu bakomeza gukururwa na bya bindi bamenyereye kuko bazi ko uhatswe bimuteza bimuteza mbese bimuha indi ntera ugasanga umuntu uzi guhakwa cyane azamutse mu myanya abaye minisitiri abaye diregiteri jenerali ayoboye ibintu bikomeye abonye imirimo ihambaye bagasanga uzi guhakwa hari ibintu bine bagezeho bakavuga turiya ni igitangaza azi guhakwa cyane nka kwa kundi bavuga bati umuntu witwa Rucagu ni umuntu uzi guhakwa pe ugasanga ni umuntu uzwi ni umuntu ufite ukuntu yirwanyeho ukuntu abayeho ingoma zose akazikama kubera ko wa mugani azi guhakwa nk'icyo rero ugasanga nk'abanyarwanda bareba umuntu nk'uwo hari abavuga bati kugira ngo umuntu atere intambwe ko umuntu atere imbere agomba guhakwa noneho ugasanga na wa wundi wize afite ibyangombwa byagomba gutuma yakora icyo ashaka mu buzima bwe akaba yakora umurimo ashoboye ukamutunga agatera imbere akabona icyo ashoboye kwigezaho nka kwa kundi mu kinyarwanda bavugaga bati utuzi wivomeye turaryoha ni ukuvuga wowe icyo wikoreye ubwawe cyavuye mu maboko yawe kiraryoha kurusha icyo waba wasabirije cyangwa se wiriwe icyo uba wahakiye ugasanga rero kubera ko abanyarwanda babona abazi guhakwa hari izo ntambwe bagenda batera bakavuga bati guhakwa nicyo kintu cy'ingenzi na sosiyete sivile rero yacu nayo bamwe mu bayigize usanga nabo icyo kibazo baragifite bakumva ko bagomba guhakwa kuri aba n'aba bagomba kwicisha mbese bagomba ku navuga yenda ku kwihohora kuri aba n'aba kugira ngo yenda se bakunde bavugwe ko ari abantu beza ko ari abantu bazi ubwenge noneho ugasanga bwa bwigenge bwagombaga kubaranga kugira ngo wa mugani banakebure n'abandi banakebure n'abo banyapolitiki bakebure n'abandi bose bashobora kuba bashaka gutatira amahame akomeye cyane y'uburenganzira bwa muntu ugasanga cya kintu barakiyambuye kubera wa mwenda bambaye w'ubuhake ikiro ni ikibazo gikomeye cyane nari nakwata ijambo ndanaritinda na gakeya waba urisubiranye bwana zihura
urakoze cyane ahubwo ndagira ngo ukomeze nkubaza gatoya kuko wakomoje ku miterere ya sosiyete sivile mu Rwanda mu gihugu imbere no ku miterere ya sosiyete sivile mu mahanga yaba yegamiye kuri leta cyangwa se itegamiye kuri leta haba imbere mu gihugu nyine haba no mu mahanga birumvikana hari ikintu rero nifuzaga ko nkubaza nawe ukagira icyo kivugaho nk'abiyo bintu twavuze biranga sosiyete sivile hari ukwishyira ukizana ni icyo kintu gikomeye ukwishyura ukizana ntibibura ntibibuza mu hano mu mahanga mu bihugu bya demokarasi no kuba amwe namwe mu mashyirahamwe afashwa na leta kuko leta mu rwego nyine rwo kugira ngo ayo mashyirahamwe abashe gukora habamo na za subvention ibyo bibaho amwe ntazishaka ntanazemera ntanazikozwa ariko hari n'amashyirahamwe societe civile rwose yemeye izo mfashanyo kandi ntiyunayabuze gukora akazi kayo nk'amashyirahamwe ya societe civile ibyo biri harimo ashingiye ku myuga harimo ashingiye gufasha abaturage amashyirahamwe ashingiye mu gufasha abaturage tuvuge nagira ngo ahangaha wenda tunafashe abataba babizi neza hari nk'ayo ushobora gusanga ashingiye ku mwuga uyu n'uyu itangazamakuru ubuganga cyangwa se arimo imyuga yose umuntu yavuga ko icyo gihe ziba za sindika hakabamo amashyirahamwe afasha nk'abantu tuvuge abantu batishoboye akavuga ati twe tuzakorera kuko ikintu cya mbere kiyaranga ni abantu bakorera ubushake bakorera mu bwigenge banakorera ubuntu batakorera guhembwa ugasanga hari ibiko bya leta hakabamo n'iby'abantu nyine by'ayo mashyirahamwe nk'ayo afasha abantu no kwigisha gusoma mu bintu byose mu nzego n'izo rimwe leta usangamo n'amashyirahamwe rimwe na rimwe leta yabona ko ayo mashyirahamwe koko afite akamaro abaturage ndetse akabaha n'ibintu bita za subvention ibyo birakorwa nagira ngo nabyo tugerageze tubyumvishe abantu ko societe civile nayo harimo izibona amafaranga ariko ntabwo banyirazo mu by'ukuri bahembwa ayo mafaranga kabone n'ubwo zigira n'abakozi rimwe na rimwe usanga bahembwa amafaranga abahemba igice kimwe cyangwa cyose kinava mu umuntu yavuga muri leta ibyo rero bibaho ariko rero ikintu cya mbere ni ubwigenge kandi ikintu cya mbere kibigaragaza nk'abiyo twavuze ni petition ni ukuvuga za nzandiko zigaye iki n'iki cyangwa se zikora zotse igitutu ku mpamvu iyi niyi tuvuge wenda hari umuntu ufunzwe aha twatanga nk'urugero Sixbel ugiye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abantu bandika ibintu byinshi bati rwose tuzi ko itegeko ribyemeye ariko ntimunyonga kanaka turabona ibintu bidasobanutse kabone n'ubwo haba harabaye icyemezo cy'urukiko ujye ubibona ugasanga bati uriya muntu ntimuzamunyonga rwose rimwe na rimwe ntibamunyonge cyangwa se bakabikora ibyo bibaho ugasanga nyine nk'abaharanira nyine inyungu z'abakozi aba n'aba bakoze ibyo bintu bya greve twavuze bagahagarika nk'imirimo cyangwa se bagakorana n'imyigaragambyo nyine bakagenda berekana ukutishima kwabo ibyo rero nk'uko twabibonye nibyo bimenyetso nyamukuru byerekana ko hari societe civile ikora ko hatari igitugu cyikanda nyine kihonyora gusa rero tugaruke kuri definition societe civile nko mu mahanga hano mu Rwanda nako mu mahanga hano turi mu buhungiro turi hanze irahari hakaba n'amashyaka kubera ko kwa guhangana ubundi usanga ari uguhangana cyane cyane na leta ifite ubutegetsi ko hano mu mahanga nta leta ifite ubutegetsi nk'abo muri societe civile bahangana n'amashyaka kubera iki 6B ahubwo bataniye mu by'ukuri twe byari mu bintu twatangiye twibaza
ubundi imiryango idaharanira inyungu imiryango inyuranye ubundi yose ibiri muri iyo societe civile ihuriramo muri societe civile muri iyo nyito ya societe civile kubera ko societe civile yagiye nk'uko wagiye usobanura amateka yayo yagiye iyo nyito yagiye ihindagurika ndetse n'ibyo isobanura bikagenda bihindagurika bitewe n'ibihe numvise ko n'umuryango w'abibumbye nawo ubwawo washyizeho igisobanuro kijyanye n'icyo uwo muryango wakwita societe civile ariko iby'ingenzi ni bya bindi niyo iyo societe civile yaba ihabwa inkunga na leta cyangwa se n'iyo miryango y'ibihanganye nk'uwo muryango w'abibumbye cyangwa se n'amadini afite imitungo nk'aho usanga hari amadini akize cyane niyo iyo societe civile yaba ifite inkunga ihabwa aho ngaho ikomeza guharanira bwa bwigenge bwayo noneho kandi ikaba irimo abantu b'inkorera bushake abantu bakorera ubushake atari abantu bakurikiranyemo inyungu zinizi badakurikiye imishahara y'inizi nyine bagaharana kwishyira ukizana kwabo n'ubwigenge ku buryo mbese ikintu cya autonomy kuba bakora ibyo bashaka ku buryo bashobora no gushyira igitutu kuri leta n'iyo leta bibaha inkunga nayo bashobora kuyishyiraho igitutu ku buryo rero inyito yagiye ihinduka bigatuma noneho yenda n'abantu bari muri sosiyete sivile nabo ubwabo basa naho mbese ugasanga bamwe barumva aribo sosiyete sivile abandi bakumva batariyo nk'ubu nk'uko wari umbwiye uti bitaniye hehe n'amashyaka ya politiki birumvikana hari amashyaka ya politiki aba arimo abantu baba bahujwe n'umushinga wa politiki uyu n'uyu umushinga usobanura intekerezo indangagaciro n'ibindi biba byahagurukije abahuriye muri uwo muryango wa politiki none abo bantu ku mugaragaro bakaba bakora ibikorwa bya politiki kandi bakaba bafite umushinga wa politiki cyangwa se n'amahame amahame remezo amahame mizi bashingiyeho amahame mizi ibitekerezo byabo bishingiyeho noneho ugasanga abo bantu umwuga wa politiki cyangwa umurimo wa politiki ni wo mwuga wabo nibwo buzima bwabo ari icyo biyemeje naho abandi usanga kenshi cyane cyane mvuze nko mu banyarwanda mu buhungiro usanga hari aba bari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu niko nyine mu mashyirahamwe bayita badaharanira inyungu zizwi noneho ariko ugasanga bo barakora politiki baterura ngo bavuge ko politiki bayikora ku mugaragaro bagasa naho bakora politiki mu buryo yenda se umuntu yabyita ko bakoze bakora politiki bahindutse yenda niko umuntu yabyita kuko bafite ibindi bintu bakora noneho bakaza kugeza ubwo baza no mu bya politiki ariko rero cyane cyane iyo usuzumye neza abanyarwanda bavuga ko bari muri sosiyete sivile mu mahanga mu buhungiro kenshi usanga bakunda gusa naho bakozanyaho n'amashyaka ya politiki kubera ko kenshi usanga ari abantu bavuga bati tugiye guha umurongo amashyaka ya politiki tugiye kuyigisha tugiye gukora ibinini noneho ukavuga utese kuba njyewe ntangaje nti ndi muri sosiyete sivile bihita bimpa ubushobozi n'ubuhanga bwo kugira ngo nigishe abandi bose nabo bari mu miryango yenda n'iyo miryango yabo yari imiryango ya politiki ku mugaragaro bihita bimpa ubwo bushobozi n'ubwo buhanga bwo kugira ngo mbe nakora icyo kintu noneho ukanasanga bamwe ni n'abantu nk'uko nigeze kubivuga ni abantu ahubwo baba bakora ikintu cy'itozamatwara ry'ishyaka iri n'iri ku buryo rero ibyo byose nyine iyo ubirebye usanga abavuga bati turi sosiyete sivile turi imiryango idafite aho ibangamiye mu banyarwanda bari mu buhungiro usanga abafite imikorere ijyanye n'icyo umuntu yakwita sosiyete sivile nk'uko twagisobanuye hejuru usanga atari benshi cyane nkeka ko ari nayo mpamvu kenshi ibintu bajya bagerageza gutumiramo abantu banyuranye bidakunda kwitabirwa cyane cyane ko abantu baba babona nyine nicyo nigeze kuvuga hejuru ko abantu bavuga bati twe ntaho tubogamiye nyamara wakurikira ugasanga ahubwo arabogamye ku buryo bukomeye cyane sinzi niba nsubije ikibazo mwari mumbajije
uragishubije neza cyane rwose uragishubije ahubwo aho ngaho nagira ngo tuhagume gatoya kuko nkubaza ntese nti muri ano mahanga dutuyemo igitandukanya cyane amashyaka ya politiki n'abantu muri sosiyete sivile ni iki kuko ujya kubona ukabona nk'umuntu natanga urugero wenda navuga izina nta kibi yakoze yavuze ibintu uko abyumva natanga nk'urugero rwa Joseph Matata urebye nko ku rubuga rwa The Rwandan hashyizeho ikiganiro Joseph Matata yakoranaga na Rob Marara bavuga bati iyo nyito y'iyo audio ni Noble Marara na Joseph Matata baragaya imwe mu mikorere ya opposition ni uburenganzira bwabo aho ngaho ntawe wavuga ngo kugaya ni uburenganzira bw'amashyaka ni uburenganzira bwa sosiyete sivile si cyo kibazo noneho turebe
byaba ari byo nigeze kumva bavugaga ngo na sosiyete sivile nta kigenda kubera ingeso mbi y'amashyaka cyangwa n'iyindi
niho rwose baravuze bati societe civile yego yego ibi nabyo birimo
muri studio bakatunyurijeho tukakumva none tugakomeza
wa muri studio ndumva bakadushyiraho ku mugani tukakumva ku ngako
cyo navuga nuko amashyaka ubu akwiye abayobozi b'amashyaka bakwiye bakwiye guhindura bagashyira umutima nama ubereka amakosa bakoze bakanayeme kuko iyo babwiye uti iri ni ikosa bakureba nabi njya mbibona njyewe ndi umuntu umwe ndi umwe muri mu batinyuka kubabwiza ukuri ariko nzi neza yuko bajya bankorera mbarigo bakamfatira fatwa nka yayindi bafatira abisilamisite bafatira umuntu wabagomeye urabibona ko barimo kundwanya nubwo wenda kenshi tuba dukeneranye kuko hari ibyo dufatanije nka sitini yari imbere ambasade y'u Rwanda ikibazo cya mbere gihari numva abanyamashyaka bagombye kumva si n'abanyamashyaka bonyine abanyarwanda twese twari dukwiye guhindura uburyo kuko umuco wacu harimo ibintu byiza ariko harimo n'ibindi bibi wenda nzagira umwanya wo kubigarukaho kuko hari abashakashatsi batravaye bakoze anketi ku kibazo cy'u Rwanda bagasanga abanyarwanda bafite icyo bita violence mu kinyarwanda navuga ko abanyarwanda ni abantu bakunda kugira urugomo bakunda kugira ibintu by'umujinya bamara kugira umujinya bakanywa umujinya w'umurandura n'inzuzi bakicana cyangwa se bagasenya babibonye mu ntambara zagiye ziranga intambara ibyo bise violence politique n'ubu intambara zishingiye kuri politique ku mashyaka ya politique no ku moko amoko akenshi n'aba yitwaje politique ibyo bintu byose byarabaye abanyamashyaka bose bakunze twigeze no gushaka kugira ngo tubakorere formation turebe ko bagira twagira icyo tubigisha natwe twigisha kandi kuko twese dukeneye guhugurana kugira ngo turebe ko bakwiga kuva ku muco wo gukora buri muntu mu nguni ye cyangwa se yo gucuma inyundi ugasanga bameze nk'abakeba ibyo bintu nta kintu bazageraho nibakomeza gukora nk'uko bakurunda bagomba guhindura mentalite bagomba guhindura umuco wabo tugahindura imikorere yabo ibyo rwose ntagiye nahwemye kubibabwira numva niho umwanya wo kubibabwira igituma rero tudakorana ni nuko natwe muri sosiyete sivile dutangiye kwishyira hamwe kubera ko bamwe muri twe baba bagira icyo bapfana n'ayo mashyaka nabo ntibatworoheye ku buryo na sosiyete sivile ibyo yashatse gukora ntiyashoboye kubigeraho kubera ibibazo biri mu mashyaka
murakoze cyane muri studio nagira ngo rero six very bimwe wari wabivuze mu by'ukuri muri ibyo Matata Joseph avuze ni na byiza rwose ko ari we tunatanzeho urugero kuko mu by'ukuri yavuze societe civile iri kure mu mahanga umuntu yumva mbere na mbere Matata Joseph kandi no mu Rwanda iyo reputation arayifite kuko mu mateka ye habayeho guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri uko kubuharanira birumvikana yagiye ahangana na za leta zinyuranye haba leta ya Habyarimana haba n'inkotanyi nyuma yaho gusinkotanyi iyo nyine yari ifite ubukana burenze ubwo kwa Habyarimana bimuviramo guhunga aho abungwa akomeza nyine uko guharanira yego
nibyo Joseph nagira ngo nkunganire rwose kuri bwana Matata ndamuzi kuva kera nzi ko koko yaharaniye uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo yigeze ipfana ari muri ba bantu bashaka ukuri bakavugisha ukuri uko bashoboye kose niyo mpamvu si n'ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bananiranye gusa n'ubundi n'ubwariho mbere bwa MRND nabwo barananiranywe uburyo Matata rwose ni umuntu wagaragaje umurongo kandi atigeze atezukaho uburyo kugeza n'ubu uwo murongo aracyawukomeje avugisha ukuri ngira ngo nk'uko twamwumvaga muri icyo kiganiro yatanze aravuga impande zose aravuga ati muri iyo sosiyete sivile harimo abantu niyo tugerageje kwishyira hamwe usanga abo bantu nubwo turi kumwe muri sosiyete sivile ariko bafite aho bahuriye n'ayo mashyaka ya politiki n'iyo miryango ya politiki ugasanga mbese bari aho ngaho ariko hari imyenda bambaye aho ngaho ariko mu by'ukuri hari ari abamilita b'amashyaka ya politiki aya n'aya icyo kibazo rero nacyo arakivuga akanavuga n'ibindi bituma mu byukuri ibyo bintu bidashoboka akanavuga kandi n'icyo kintu bari bafite cy'uko batekerezaga ko bashobora guhamagara amashyaka bakayigisha bakigisha abanyapolitiki umurongo bagenderaho n'ibindi nk'ibyo ugasanga rero mu by'ukuri nabo ubwabo ibyo bifuza gukora kenshi usanga ntibabibona kimwe bari kumwe mu miryango imwe ariko si bamwe nk'uko umwe muri bo ariho abisobanura bari kumwe ariko si bamwe ntibabona ibintu kimwe buri wese afite ibye aharanira nubwo kumugaragara avuga ati ndi muri sosiyete sivile ariko afite izindi nyungu aba aharanira icyo rero kigatuma kenshi n'ibyo bashaka kugira ngo bagereho cyangwa se kugira ngo bateze imbere cyangwa bahuze abo banyapolitiki abanyamashyaka n'abandi ntibiborohera kubera nyine za nyungu zigenda zisekorana bityo ugasanga za ntambwe bashaka gutera ntizishobotse nk'ingero navuga nigeze kujya numva hari igihe bavuga ko bariho bategura nk'inama zo guhuza abantu baturutse mu miryango ya politiki itandukanye rwose bamwe muri bo bakabwira nk'amashyaka bakomokamo ibyo ndabizi nkiri mu ishyaka rya FDI Inkingi ndabizi hari nk'abatwunguraga bati biriya ntabwo ari byiza kuri twebwe ntituzabigemo ariko ugasanga hari ukuntu bajya hamwe n'abandi bati dutegure iki n'iki duhamagara amashyaka yose nyamara abari mu muryango wa politiki niwe bati kiriya kuri twebwe ntabwo ari cyiza ugasanga rero nacyo ni ikibazo gikomeye cyane bya bindi bavuga ngo harimo gishegesha ntabwo kandi yoze fungarana
urakoze cyane muvandimwe Sixbe kwibutsa ko koko nk'uko na hari naho abivuga hari na ntabwo tufite audio yabyo ntabwo ntekereza ko tutarayishyira muri studio ariko mfite mu magambo make ya kuba nabivuga araho matata agenda akavuga ati rwose ati twigeze kubatumiza reka mashake gatoya haraho avuga ati rwose twigeze gutumiza amashyaka ati tuyatumiza hari ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2016 tariki ya 28 nyine ukwezi kwa Gicurasi ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2016 yari initiative ya Aloys Sim yego yari initiative ya Aloys Simpunga ndetse sina ntabwo ari na
ndibaza ko harimo na Padiri Athanase Mutarambirwa
abo bose bari barimo Athanase Mutarambirwa abitwa basenga ba Emmanuel Senga bari barimo bitwa ba Jean Marie Vianney ndagije imana bari barimo na Matatungu mu byukuri
n'ubwo ikibazo nabonye muri ibyo bavuga bati twatumiye nk'amashyaka ya politiki yose mu byukuri usanga je natanga urugero kubera ko ndi umwe mu bayobozi b'amashyaka ya politiki nzi ko muri ubwo butumire nk'iyo nk'inama bakoresheje yari igamije guhuza amashyaka ya politiki na n'imiryango nk'iyo ngiyo nyine idaharanira inyungu cyangwa idafite aho ibogamiye inama yabaye kuri uyu wa gatandatu ushize kuri uyu wa gatandatu hari tariki 8
uyu munsi turi ku itariki ya 11 ni ukuvuga ko ari ku itariki ya 9 ari ku itariki ya 9
ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 9 i Bruxelles muri iyo nama urugero naho zindeba urutonde rw'amashyaka n'imiryango yatumiwe nkatwe ntabwo noneho nk'ibyubire uravuga utiyenda
yego
utiyenda icyo kintu cyabaciyeho ariko nanone wasubiza amaso y'umukara n'icyo gihe uvuga muri 2016 ibyo bateguye nabyo hari imiryango ya politiki batatumye noneho ukavuga utiyenda ntabwo bari bazi ko iyo miryango ya politiki iriho nabyo nyine ugasanga niba umuntu avuga ati cyangwa abantu bavuga bati reka guhuza abandi reka dushake igisubizo cy'ikibazo iki n'iki bakaba batabanje gukora umwitozo wo kugira ngo banamenye abari muri icyo kibuga n'ibandi cyangwa se ni ukuvuga ko hari abo baba basuzugwe bavuga yenda bataba nta kintu bavuze reka tubihorere cyangwa se hakaba n'abo bavuga
bati
abangaba reka tubaheze tubagume ukwabo aho naho rero ukahasanga ikibazo gikomeye cy'uko ntabwo ushobora guhuza abantu ngo mufata nyine ubahuze mushaka amahoro nawe ucamo ibice abandi ntabwo wabuheza bamwe ngo noneho ngo uvuge ngo uzahuza abantu mugire ikintu mugeraho ntibishoboka. Ni ukuvuga ko intambwe ya mbere ni uko ubanza kugaragaza yuko wowe ba bantu ushaka guhuza ba bantu ushaka kubicarana bakaganira, icya mbere ni uko nawe ubanza ukibohora ubwawe, kuko ntabwo waba uboshye ngo ube ngo urajye kubohora abandi, ntabwo wabishobora. Nk'icyo ni ikintu gikomeye cyane, cyangwa se ugasanga bamwe muri bo ariko naho yenda nta n'uwabarenganya kubera ko bijyanye na biriya Matata yavugaga, biriya Bwana Matata Yozefu yavugaga avuga ati bamwe muri twe bari muri ayo mashyaka ariko batabigaragaza neza. Ndibuka hari ijambo mwigeze gutambutsa muri iminsi ishize ry'umwe muri abo twabakore ba sosiyete sivile Padiri Atanazi Mutarambirwa avuga ku byerekeranye na plan B, avuga ati amashyaka nayahagurukire, yenda uwabwira kikiyo bakagahitisha tukakumva. Ariko nibura umuntu akumva abantu bakagira bakareba neza ya sura ya sosiyete sivile dufite uko iteye bakayimenya, bityo umuntu yarushaho kumva sosiyete sivile dufite uko iteye.
Na mu mashyaka mutaretse umwihariko wanyu, kuko demokarasi itanga ubwinshi bw'ibitekerezo n'amashyaka menshi, muhumure, muhure, muganire, murebe ingingo zibahuza, maze nk'uko nigeze kubikomozaho mu minsi ishize, muhuze imvugo, muhamye ingiro. Leta yanze imishyikirano itaziguye, yahinduye itegeko nshinga mu buriganya, none n'ingabo zabaye nyamugiyo bijya zanga kurirengera, zinanirwa kurinda Repubulika, none irimo iracuranguka izuba rifu. Nta bindi tubasaba, turabatumye kandi tubari inyuma, nta bindi byo kwigaho, nimujye hamwe mutegure ingabo zihashye izo zataye inshingano zigatatira igihugu na leta yazo na yazo, maze mushyireho leta nziza iyobora igihugu mu byifuzo n'ineza ya rubanda muri rusange. Ukuri n'amahoro biganze wacu, kandi Imana irindu.
Murakoze cyane muri studio aho hari kuri radio itahuka, itariki uyandi uyibone mu kanya, itariki hari kuri radio itahuka, ibyo byose ni itariki ni vuba hangaha. Nagira ngo rero muvandimwe Six Bere twongeye tugaruke noneho hari ku itariki ya 7 z'ukwa 8 umwaka wa 2017, urumva ko washize umwaka wa 2017 tariki za 7 z'ukwa 8 hashize
no ukari mu kwezi gushize muri make mu kwezi gushize.
Yego, oya, ndafite itariki ni tariki za 7 z'ukwa 8 hashize ukwezi n'iminsi itatu avuze ayo magambo avugiye kuri radio itahuka. Ahantu naho hambere hanga mu mezi 16 ashize hagiye havugwa ko bari mu myiteguro rwose irimbanyije ya plan B, retse ko nyine umuntu yibaza aho ibyaheze. Mu yandi magambo yaragarutse agiye kuri radio nanone y'ishyaka avuze ibyo ngibyo. Aha rero niho umuntu yakwibaza byinshi, kubera yuko ubundi societe civile nk'uko twatanze definition imwe mu mikorere yayo yegugira uburyo bwo gukora grève, manifestation na za petition, ariko ifite isura ya non violence, tendance yo ni non violence ubundi, kandi intambara ni ikintu violent par excellence, ni ikintu gikomeye cyane, ni uzikore ni ibintu tumaze iminsi dusobanura yuko atari ibintu bipfa gukorwa uko bibonye, ari ibintu bisaba
kuko intambara ibintu muraso intambara isenya ibintu cyane cyane nko mu gihugu cy'ubukiriza intambara, watekereza intambara ntabwo yakwibagirwa intambara iheruka mu Rwanda hagati ya 1994, ntabwo iyo ntambara yabaye genocide yibasiye ubwoko bw'Abatutsi ibamwo itsembatsemba ryibasiye ubwoko bw'Abahutu, ntawavuga intambara mu Banyarwanda ngo areke kuvuga intambara y'inkotanyi zakurikiranye impunzi z'Abahutu muri Congo zigenda zibica nk'abica isazi bagakora genocide nyine yibasiye Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu, impunzi z'Abahutu. Uvuga intambara mu Banyarwanda agomba kuba anatekereza n'amaraso yamenetse muri buri muryango w'abanyarwanda kuko nta muryango n'umwe w'abanyarwanda uda utarapfushije mu ntambara zabaye mu gihugu cyacu ku buryo rero uvuga intambara aba agomba kuzirikana n'ibyo byose kumva rero umuntu wo muri societe civile nyine avuga ati nimushyire hamwe mukora intambara koko ibyo biba byerekana nyine ko societe civile nyarwanda yo mu buhungiro ko irimo abantu koko bafite icyo kibazo cy'uko nyine imyumvire yabo ya societe civile itandukanye n'ibisobanuro bya societe civile nk'uko twahoze tubivuga hariya
urabona ko nyine mu by'ukuri itandukanirizo aho ngaho ufashe urwo rugero n'izindi twagiye tuvuga itandukanirizo hano mu mahanga hagati ya societe civile n'amashyaka ntabwo ryoroshye ku buryo rero umuntu inyito ya kino kiganiro ese societe civile yategeka amashyaka urumva rero societe civile mu by'ukuri ikora nk'amashyaka muri rusange niko umuntu yabivuga itandukanirizo riragoye kuko amashyaka ntabwo ari ku butegetsi ngo ufite ubutegetsi bityo iyo societe civile ibe ikintu cya regulation iyo bavuga opposition na societe civile n'opposition mu by'ukuri ukuyemo birumvikana amashyirahamwe yegamiye kuri leta FPR DMI societe civile nayo ifite amatwara anyuranye hari n'abo usanga ari aba progressiste harimo abandi usanga bakiri mu nyito muri bakiri mu ntekerezo za MLND CDR ibyo nabyo bintu bigaragara ku masosiyete civile nagira ngo nabyo bayo bagira icyo bivugaho muvandimwe Sixbera
ni koko nyine muri societe civile nyine harimo na societe abavuga ko harimo societe civile y'abanyarwanda bari mu mahanga cyane cyane ubwo nibo mvuga kuko bari mu gihugu bo biragaragara ko n'ababa bashaka kwisanzura ntibabigeraho kubera ko leta y'igitugu ntiyabibemereje hari nk'imiryango yari mu Rwanda nka za Riprodor n'ubundi bazaho ariko ishobora kuba igihari ariko bagerageza kuvuga bati muriho murica abantu hirya no hino muriho murarenganya abantu bamwe barishwe abandi baraminingana ku buryo societe civile mu Rwanda aho sinayitindaho kubera ko ntishobora gukora nta bwisanzure ishobora kugira igomba guhakwa kuri leta kugira ngo ishobore kugira urubuga rw'igihugu hanze rero uko mbona abavuga ko bari muri societe civile ni ishusho mu by'ukuri y'ibibazo dufite mu banyarwanda nk'uko nyine hari abantu nk'uko babivugaga bavuga bati duharanire igihugu twese twibonamo duharanire ikintu twese twahuriraho hakaba n'abandi babona igihe cyiza igihugu cyacu cyagize ari igihe hariho ubutegetsi ubu n'ubu bibonagamo urugero hariho abavuga bati u Rwanda rwari u Rwanda mu gihe cya cyami ugasanga igihe cyose nyuma y'igihe cya cyami bavuga bati u Rwanda rwagushije ishyano kubera ko nta bwami buhari bakavuga ko ubwami nyine ari bwo bwari bwiza abandi bati u Rwanda rwari rwiza rwari rufite amahoro mu gihe cy'ubutegetsi bw'abahutu ugasanga abantu nanone berekana ko icyo gihe cy'ubutegetsi bw'abahutu ari bwo igihugu cyari cyiza ku kindi gihe cyose igihugu cyari mu icuraburindi kimwe n'uko nabo muri FPR Inkotanyi bavuga bati u Rwanda ubu ngubu nibwo ari u Rwanda ubundi nta rwari ruriho nyine bakerekana ko u Rwanda rwatangiranywe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame nyine birumvikana ko na societe civile y'abanyarwanda bari hanze iyo myambaro irayifite harimo abo ngabo bibona mu butegetsi bwa gihutu hari n'abandi bibona mu butegetsi bwa MLND CDR ndabutandukanye n'ubutegetsi bwa gihutu kubera ko muri MLND CDR bari bafite wa mugani wabo bari bafite agakoryo kabo kihariye hakaba noneho n'abandi bibona mu yindi myambaro bityo ugasanga societe civile y'abanyarwanda ubu ngubu bari mu buhungiro nyine ubonamo ibyo bitekerezo byose ukabona abahugamiye ku mashyaka ya naya ndetse ukabonamo n'abamilita ni ukuvuga abantu barwana shyaka bayo mashyaka batanihishira rwose cyane cyane nk'abo baba bari mu bitangazamakuru baba bari mu baba bakora n'ibiganiro mbwirwaruhame byo kwamamaza amashyaka ya politiki bumva bibonamo ntabwo abari muri societe civile babujijwe kuba baba mu mashyaka bifuza ariko icyo gihe umuntu nyiri umwambarira wambara ukagaragara ko wambaye yaba afite n'ibyo akora akaba abikora ariko anazwi ko ari umuntu uri mu ishyaka rya politiki rinini ku buryo rero nk'iyo noneho nk'umuntu aturutse mu ishyaka rya politiki rinini akavuga ati cyangwa ugasanga nk'abantu babiri batatu bane basanzwe bazwi nk'abantu bari mu itozamatwara y'umuryango wa politiki uyu n'uyu ugasanga bariho barahamagara amashyaka yose bati turagira ngo tubahurize hamwe tubahe inama y'ukuntu mwakwishyira hamwe tubahugure turebe ukuntu mbese mwese mwavuga rumwe noneho ukavuga uti ese ubwo bushobozi niba buhari kuki batabukoresha mbere na mbere mu mashyaka ya politiki barimo kugira ngo nayo ubwayo bateze intambwe cyane mu bijyanye n'icyerekezo mu bijyanye n'intekerezo mu bijyanye n'igihugu baharanira uko kimeze noneho rwa rugero rwiza ukabona tugeraho natwe twese ariko nibura iyo ijya kurisha ikaba yahereye no ku rugo bikagaragara ko aho ngaho yaharishije icyo yenda numva aricyo yakongeraho bwa nazivuga
ndagushimiye cyane ndetse mu kanya tugane ku musozo urasozo ndumva harimo ntuza eko ndumva reka oya ubu ngubu ivuyemo muri studio barakoze yeko ivuyemo rwose mu by'ukuri ubivuze neza hari ibintu byinshi cyane inenge nyinshi usanga mu banyarwanda ni ko nawe na matata rwose nawe yatangiye avuga ati abanyarwanda dufite ingorane ariko nyuma y'aho ngaho rero hari aho agera akavuga ati abanyamashyaka nibo nyirabayazana hari aho agera akabivuga kayeko karacyarimo katari nka mbere ariko karacyarimo muri studio mwareba ikibazo cyaba kivutse abagira ati rwose yateruye neza hariya twatangiye avuga ati indwara iri mu banyarwanda mu yandi magambo umuntu ashobora kuvuga ati indwara iri mu mitwe y'abanyarwanda akabivuga ariko rero bitewe n'aho yavugiye hari aho yagiye kuvuga ati abanyamashyaka bafite icyaha cy'inkomoko kibagora abanyamashyaka yabagiranyije ngo n'abacuruzi ngo bashore imari batekereza kunguka byihuse ngo byaba ngombwa bakaba bajya no mu bikorwa by'ubuforode kandi bibujijwe n'amategeko ati bakaba bakwepa imisoro ati niyo mikorere y'abanyamashyaka mu by'ukuri bakora nk'abaforode ati ntabwo abanyamashyaka bagira etike y'abanyarwanda ntabwo bagira etike ati ntabwo bafite umuco wo gukorera mu mucyo ati abenshi bakora bafite ajenda kashe ibyo bintu rero ndacyakomeza ariko ntekereza ko mbibona cyane nanjye ubwanjye muri sosiyete sivile umunsi nzahura na matata nzamuha ingero nyinshi cyane ati buri muntu wese wo mu mashyaka aba afite akanyungu ati no mu ishyaka rimwe ugasanga abantu bagongana bashwanye ari nacyo gituma ubona n'amashyaka yagiye acikagurikamo ibice bitagira ingano ati bituruka kuri uwo muco mubi ati nk'uko nabo ubwabo nubwo bavuga demokarasi ni mu kanwa gusa abenshi muri bo ntibemera iyo demokarasi arakomeza rwose nagira ngo nongereho ano magambo yandi makeya kugira ngo tunanzure ati muri make amashyaka uko ameze ubu ngubu birababaje kubona amashyaka niyo avuga ko akorana ugira gutyo ukabona mu gikari mu mugongo undateye undi cyuma undavuze undi gutya agize gutya ari nacyo gituma n'amashyaka agera ubu ngubu agera kuri 20 ati nuko buri wese yumva yaba perezida w'ishyaka noneho byananirana akajya guhimba irye hari ikintu rero avuga hano hari naho agira akavuga ngo umuco mubi wo gucana inyuma wo guca inyuma undi biyabe ngo byo gutera umuntu icyuma arebye hirya ibyo bintu rero ge biranantangaza kubona atabibona muri sosiyete sivile kuko nzamuha ingero zikomeye zaho abantu muri sosiyete sivile bivanga mu mashyaka bagasopanya bagakora ibikorwa rwose bigayitse biteye ubwoba muri abo ngabo navuzemo harimo n'izina rimwe rwose uyu munsi sindi bitindeho nzamuha nk'izo ngero ni indwara y'abanyarwanda iyo ndwara iri muri sosiyete sivile bityo rero nkaba numva ahubwo haba deba hagati ya sosiyete sivile iyo ngiyo n'ayo mashyaka noneho buri wese akabaza undi atese harya ikidutandukanya ni iki byaba mu byiza byaba muri izo nenge zose avuga mu by'ukuri usanga no muri sosiyete sivile nagira ngo rero tugane ku mwanzuro ariko tunagerageza
kungurana ibitekerezo n'umugenzi wacu Matata. Dushimira akazi kenshi yagiye akora ku ngoma zinyuranye gafite akamaro. Tunashimira ukuntu avuga ibintu uko abitekereza, agakoresha rwose uburenganzira bwe bwose, akaba ari umuntu ukunda liberté. Ariko natwe nuko dukunda liberté, bityo rero mbere yo kugira ngo wenda habe amasomo ya société civile, hagombye kubaho ibiganiro hagati y'amashyaka na société civile, kandi baringaniye, atari ukuvuga ngo ndabahamagara mbasinyishe, atari ukuvuga ngo ndabahamagara mbigishe. Ijambo ni ryawe muvandimwe Sixbert.
Murakoze cyane Bwana Joseph Ngarambe. Koko ni byiza ko nyine abantu mu kuganira baganira bareshya, noneho buri wese akazana ibitekerezo byiza abantu bakabishyira hamwe bakareba icyo bakuramo cyatuma batera imbere. Ikintu mbona gikomeye cyane umunyarwanda akeneye, kuko twavuga sosiyete sivile, twavuga amashyaka, icyo tuvuga nyine ni ikireba umunyarwanda. Umunyarwanda akeneye amahoro, akeneye ukwishyira akizana, akeneye ikintu cyatuma ava ku buhake. Ikintu cyatuma wa mutima utujyana mu buhake, ibintu byo guhakirizwa umuntu akabivamo, nicyo umunyarwanda akeneye cyane. Ku buryo umuti wari wose wavugana aho ngaho wafasha umunyarwanda. Nkabona rero wa mugani, ibyo bitekerezo byiza, kuko mpamya ko abo bantu bari mu marayo mashyirahamwe atandukanye cyangwa n'abantu bajya mu mashyaka ya politiki atandukanye bafite ibitekerezo byuzuzanya. Ni byiza ko bya bitekerezo abantu babishyira hamwe bareshya, atari ukuvuga ngo abangaba barigisha abandi barabereka inzira, kuko inzira ntawe uyiruzi. Ayiruzi yafata inzira. Nkatwe twaragiye kera cyane tukiri batoya, umushumba yajyaga imbere y'inka zikamukurikira zikagenda, ntabwo yajyaga inyuma yazo ngo zose zizagende. Inzira waba yizi yayifata, noneho yamara kuyifata abantu babona ko yabonye inzira ivana abantu mu butayu, yanzira abantu bakayikurikira. Ariko icy'ingenzi duharanira mu Rwanda kandi abanyarwanda bakeneye, ni igihugu cyiza gishingiye ku bitekerezo byiza, gishingiye ku ndangagaciro nziza zituma buri wese yumva areshya n'undi, ntawe wishyira imbere y'abandi. Mbona icyo ngicyo ari cyo cy'ingenzi umuntu yashyira imbere. Mwarimu uvuze muti tugane ku musozo, numva icy'ingenzi navuga ahangaha. Nashimira abantu bakurikiye kino kiganiro n'abandi bazacyumva muri iminsi iri imbere. Nigeze kubona muri studio bavuga ko hari abantu bari barimo bumva ikiganiro, n'ubu ngo baracyahari. Harimo abamazemo igihe kinini rwose bakurikira ikiganiro. Ndabashimira ko bakurikira ikiganiro kandi mbasaba yuko baduha ibitekerezo bakazabitwoherereza mu buryo bwose bushobotse, ari ubwa telefoni, ari ubw'itumanaho rindi, bakatugezaho ibitekerezo kugira ngo natwe turusheho gutera imbere. Ndagira ngo kandi nkomeze abanyarwanda bariho barengana, abanyarwanda bakomeje gutotezwa n'ubutegetsi bubi bwa Paul Kagame, ubutegetsi bubi bw'agatsiko ka FPR Inkotanyi. Nkaba mbihanganisha mbabwira ko kwihangana ari umuti ukomeye cyane, kuko ngo udapfuye gatinde irapfa, nta n'imvura igwa nta mvura idahita. Ni ngombwa rero ko abantu baba bari mu Rwanda baba bari hanze tutakwibagirwa ikintu gikomeye cyo gutekereza ngo turebe kure, ngo turebe buri wese arebe no ku giti cye n'iki cyatuma agira amahoro nyamahoro arambye, ya mahoro n'umwana we akazayagira, n'ubuvivi n'ubuvivure bakazagira ya mahoro. Kuko kenshi usanga abantu imibare myinshi baba barimo ni imibare igarukira ku cyo bari cyo ubwabo, aho bari icyo gihe, ntibatekereze abana babo. Urugero natanga ni nk'abantu baba baharanira ubutegetsi bushingiye, ndavuga cyane cyane nk'ubutegetsi bushingiye ku bwoko bwabo, birumvikana ko igihe cyose ubwoko bwabo buzaba budafite za mbaraga zo kugira ngo za mbaraga zo kurinda bwa butegetsi, nta mahoro bazaba bafite. Amahoro bazagira ari uko habayeho ubutegetsi bw'umunyarwanda, umunyarwanda uwo ari we wese, nta vangura rihari. Ku buryo umuntu uzagira ubutegetsi ashingiye ku kazi ke, ashingiye ku bwoko bwe, ni ukuvuga ko igihe cyose azaba ataryama ngo asinzire akarara arinze ashobora kuzagira amahirwe ho kubwa butegetsi bukagira igihe iki niki bumara ariko byanze bikunze kuzavaho tibwagumaho kubera ko nta mizi bufite ni ubutegetsi ni nk'uko mbese igisambo cyaza kikaza mu nzu kikabagwa gitumo kika inzu kikayifata noneho mwese mukamuvuga muti nta wuzi ibyabaye cya gisambo kikaba kigaragambye aho ngaho ariko ni hahandi hajoro ridacya iyo bukeye ibintu bigasobanuka cya gisambo ntabwo umenya aho kinyuze niyo mpamvu rero n'abantu baharanira ubutegetsi bakaba badaharanira rwa Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo rwa Rwanda umuhutu n'umututsi bazibonamo rwa Rwanda umukiga umunyenduga n'uwahehe bose bazibonamo ibyo aharanira bizaba impfabusa nahoze nganira na bamwe mu bantu bajye basesengura ibya politiki yo mu Rwanda bo n'abantu cyane cyane barakurikiye ibintu bya Repubulika ya mbere ku gihe cya Ibuderi Parmehutu ubwo wasangaga hari igihe rwose wasangaga ubutegetsi burimo ubwiganze bwa prefecture imwe bwa prefecture z'u Rwanda ugasanga nko muri guverinoma y'abaministri 10 ugasanga icya kabiri cyakomoka ku 23 ya prefecture imwe mu prefecture 10 y'u Rwanda noneho nk'abo bantu birumvikana ko ubwo butegetsi bari babufite ariko ntabwo bashobora kuramba kubera ko bwari ubutegetsi bw'akazu nako gato cyane noneho uko bugenda bujya mu 23 akazu kakagenda gashira kakaba ubusabusa kugeza ubwo byanze bikunze bwa butegetsi nyine buburirime niyo hatagira n'ubukuraho bwakwikoraho bwako kimwe nuko Habyarimana amaze gukora ku budeta muri 73 icyo gihe cyane cyane bari kwisonga n'abasirikare bakuru bakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda ndibaza ko abakomokaga mu majyepfo y'u Rwanda cyangwa se n'umututsi umwe wari urimo bari nk'ingwiza murongo niko nabyita kuko ntibanatinzemo hashize igihe gitoya rwose barabura nta bubasha bari bafite nta wari kugereranya urugero wari kugereranya koroneri Epimaki Ruhashya n'abakoroneri Aloyizi Nsekarije wari kubagereranya ku buryo rero icyo gihe nabwo ubwo butegetsi barabufashe muri 73 buragenda bwiharirwa n'akazu noneho ka kazu kagenda kaba gato cyane gasigara muri komine nk'ebyir'eshatu zo muri mbere harimo ubwiganze bwa Gisenyi na Ruhengeri nazo nabyo amakomine amwe namwe ariko noneho bigenda kagenda ka kazu kaba gato gasigara kari mu Bushiru muri za Karago na Giciye ugasanga ahandi rwose abandi babaye barahezwa muri ubwo butegetsi nk'uko batangiye baheza abo bari babwambuye b'abanyagitarama noneho nabwo ugasanga ka kazu karagenda kaba ubusabusa kugeza ubwo ubwako niyo FPR Inkotanyi itaza gutera yego n'amashyaka yari yatangiye kandi amashyaka nayo yaravuga ati Habyarimana zinga Karago yari byamukomeranye niyo FPR Inkotanyi idatera buriya butegetsi ntabwo bari gutinda kubera ko nta reme bwari bufite bwari busigaye ari akazu gahagaze nko ku mano batangiye nda bahagaze ku birenge ariko bigera ubwo bari basigaye bahagaze ku mano yonyine birumvikana rero ntabwo ku butegetsi bwari kumara igihe ugasanga rero noneho ba bantu za mbaraga bashyira mu butegetsi bakabushyira mu kantu k'akazu kakaba gatsiko ni nka ya piramide Dr. Rudasingwa yavuze ugasanga abantu basigaye ku kantu k'agasongero gusa ariho ubutegetsi busigaye hasi rwose ugasanga ubutegetsi busa naho bwabuze nyirabwo abantu bari muri ubwo butegetsi kubera ubwoba bafite bwo kugira ngo babwigobotore babuvemo ubwo butegetsi rero bw'udutsiko tuba tudashingiye ku mitekerereze tudashingiye ku kintu cy'igihugu cyose birumvikana ko ni ibintu by'igihe gitoya ku buryo ubwo butegetsi bwizihira mbese aba burimo icyo gihe ako kazu ariko nta n'uwahamya ko n'abana bakomoka muri ako kazu bashobora kuzagera kuri bwa butegetsi none se nk'ingero abana b'abategetsi u Rwanda kuva muri za 59 6 na kangahe 7 na kangahe abana babo ubu ngubu babayeho bate birumvikana ko n'ubutegetsi bwa Paul Kagame nabwo ni ubutegetsi bwe n'akazu ke n'agatsiko bari kumwe ariko rero abana babo simpamya ko ubwo butegetsi ari cyo buzabamarira ahubwo uzababera umusaraba ku buryo ahubwo uzajya ubona banafite n'isoni z'uko bakomoka kuri abo bantu. Nagira ngo mbashimire Bwana Yozefu Ngarambe kuba mwantumiye muri iki kiganiro, nongera gushimira kandi abagikurikiye, nongera gushimira Abanyarwanda bari hirya no hino bahagurukiye guhindura ibintu kugira ngo tuzagire igihugu twese twibonamo, kandi nkanakomeza n'abari kunguye FPR mu gihugu, nkanazirikana n'abantu bari muri FPR ariko bagaya imikorere yacyo. Nongeye kandi gutabariza bariho batotezwa n'ingoma ya Paul Kagame, cyane cyane ubwo ndavuga Diane Rwigara na bariya barwandashyaka b'ishyaka FD Inkingi, navugamo na Victoire Ingabire wafunzwe azira ko yagiye kwiyamamaza kuba perezida wa Repubulika, nkanazirikana muri iki kiganiro Deogratias Mushayidi, nkazirikana Bernard Ntaganda nubwo yafunguwe ariko asa naho ari mu munyururu kugira ntabwo ishobora gusohoka mu gihugu, nkanazirikana n'abandi bose bagiye bafungwa bazira
ibitekerezo
bya politiki, navuga nka Dr. Niyitegeka Theoneste ndetse na Bizimungu Pasteur n'abantakiruti nka Charles, abo bose barafunzwe bazira ko bavuze bati ubutegetsi nta kigenda, Banyarwanda Banyarwanda kazi muhaguruke dukureho ubu butegetsi bubi bw'akazu ka Paul Kagame. Ubwo nagira ngo mbasubize ijambo mbashimira cyane. Urakoze
cyane, wanzuye neza, ntacyo nongeraho nshuti. Mwari muduteze amatwi, twari mu kiganiro twibaza tunagerageza gusubiza aho twibazaga tutese societe civile yategeka amashyaka. Twarebe hamwe societe civile icyo ari cyo, tureba amashyaka uko ameze haba imbere mu gihugu haba n'inyuma yacyo. Muri kino kiganiro rero mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe washuhuje nakuba yasezeyeho, nkaba kandi nshimiye mugenzi wacu Bwana Sixbert Musangafura, nongeye rwose kumushimira.